Yo, Dama, Daniel Johari Records. Wote maishani bila mahali tutakuwa wawili kama kivuli atanipenda kwa dhati hata nisaliti hadi sasa mimi siamini bora imekuwa hivi nilimpenda kwa dhati nikamtia moyoni sikujua ngenisaliti hadi sasa mimi siamini nakumbuka kini ahidi tutakuwa wote maishani saliti hadi sasa siamini bora imekuwa hivi ameniacha na majonzi kwa nini mimi nalia ameniacha na majonzi mimi nalia tena sana acha na majonzi come back to me don't be my nalia Sikujua taumiza moyo wangu nalia sikujua taniliza sikujua taumiza moyo wangu nalia sikujua taniliza sikujua taumiza moyo wangu nalia.